Tonight we've got a very special program.
Namhlanje ke sinohlelo olukhethekileyo.
But before we start, let's pray.
Singakaqali, ngicela sithandazeni.
Our Heavenly Father, we come before you this evening.
Baba wethu sezulwini siyeza kuwena Nkosi kule ntambama namhlanje.
You have blessed us in so many ways today.
Ususibusisile Nkosi ngendlela eyiningi namhlanje.
We praise you for your great works.
Siyakudumisa Nkosi ngemsebenzi yakho emkhulu.
But Lord Jesus, once again we need you.
Nkosi Jesu, siyakudinga futhi.
Each and every person in this auditorium needs you this evening.
Umuntu ngamunye ngamunye lasihlangene khona kulendlu uyakudinga Nkosi kulobusuku banamhlanje.
We ask you to continue to speak to each one of us.
Siyakucela Nkosi qhubeka ukhulume kulona lowo.
And may your name be uplifted.
Siyacela ukuthi igama lakho Nkosi liphakanyiswe.
Amen. All right. Tonight you're going to see some wonderful things again. But before we can do it, I'll need all your attention.
Namhlanje, namhlanje, namhlanje. Kukhona izinto ezinhle esizoyibona kodwa ukuze siyibuke kahle ngiyacela ukuthi sibambisaneni.
I want you to have a look at that lorry over there and the children on the back of the lorry.
Ngiyacela nibuke ngapha nangapha, nibuke nanti lorry lapha yana kukhona nabantwana phezukwalo.
If you look in the front row, you'll see what I looked like 50 years ago.
See who? You. Uman bukani kahle kulaba bahleli phansi lapha lolini abangamile bese nobona mina ukuthi iminyaka engamashumi amahlanu edlule bengibukeka kanjani.
Now listen carefully, listen very carefully, boys. I want you to look at me.
Bafana, ngiyacela nilalele kahle bese nimbukeke lo mama.
50 years ago, I heard God saying to me.
Iminyaka engamashumi amahlanu edlule, ngezwe uNkulunkulu ethi kimi na.
Follow me.
Ngilandele.
And I made the choice to follow the Lord.
Ngenza isinqumo sokulandela iNkosi.
And I have never regretted it.
Angikakaze ngayisola ngalesi sinqumo engasithathayo.
In the Bible we read that Jesus was walking along the shore next to the Sea of Galilee.
EBhayibhelini siyafunda ukuthi uJesu behambe ogwini lasolwandle laseGalile.
And as he was walking along, he saw two young people, probably your ages, some of you older ones.
Ngenkathi sahamba hamba lapho kwini wasebona abantu ababili abasha ngithi babetha babengangani nje.
And he said to them, follow me.
Wasethi kulabo abantu ababili abasha ngilandeleni.
And you know what they did? They dropped their nets there and then left what they were doing. They were fishermen and they followed him.
Uyazi ukuthi benzane emva kokuzwa lokho ethi uJesu ngilandeleni balahla amanethe abo ngoba bebabadobi bawalahla ngaso sona leso sikhathi bamlandela.
And he walked a little bit further down the shore.
Wasethi ukuqhubeka futhi wehlela ogwini.
And he saw two more young men.
Wasebona ezinye insizwa futhi ezimbili.
Young men, listen to this.
Bafowethu abancane lalelani noma abasha lalelani lokhu.
Their names were James and John.
Amagama abo bekuJohane noJakobe.
And he said to them as well, follow me.
Wasethi kubona ngilandeleni.
And the Bible says, immediately, without delay, they followed him.
Lithi iBhayibheli ngaphandle kokungabaza ngokushesha nje bamlandela.
They left their father, they left the people who were working for them, the hired men, and they followed the Lord.
Bashiya ubaba wabo, bashiya abantu ababebaqashile, balandela iNkosi.
Jesus said to four men, follow me, and all four followed him.
UJesu Kristu wathi madodana amane ngilandeleni, bonke abane bamlandela.
Young boys, who do you follow?
Nina ke zinsizwa nilandela bani na?
Do you follow the latest person on TikTok?
Ngabe nina nilandela ke abantu laba ke nibalandelayo kuma TikTok na?
Girls, do you follow? Is that the person you want to give your life to? The latest on Instagram?
Nina mantombazana, labo bantu abahamba phambili kulezi thombe nibukayo, ngabe ibona nani ufuna ukufana nabo na?
Who do you follow? Do you follow Rich Mnisi?
Who?
Rich Mnisi.
Oh. When ulandela bani, ngabe ulandela uRich Mnisi na?
Who do you follow? Who do you desire to be like?
Wena ufisa ukufana nobani na?
Is it Cindy Mahlangu?
Uthanda ukufana no Cindy Mahlangu?
Do you follow fashion?
Noma ulandela isimanje manje na?
Do you follow music?
Noma ulandela umculo na?
Do you know what? That will come and that will pass away.
Into engakutshela yona lokho sekubaluliwe kufikile manje kodwa kuyadlula.
What you hear, the top trending hit today, won't be here in 50 years time.
Lokhu ke okuyikhona okusefashionini namhlanje okusemgangathweni esigijima nakho emnyakeni la ezayo kobe kungasaziwa nokuthi kuke kwaba khona.
And that's why the Lord's brought you here tonight, today, this week, to hear his voice saying, follow me.
Ingakho inkosi kulethe la kulesi sikhathi kuleli viki ukuze uzozwe iphimbo layo lithi ngilandele.
And let's open our ears and hear God calling each one of you boys from that last one on the bench over there, right to the last girl right in the corner there. God has an appointment with each of you.
Ingakho sila sizozwa inkosi ikhuluma naloya mfowethu ohlele ekuqaleni. Sihamba ngamabhenshi njalo kufika kuloya sisohlele kugcineni. Sizozwa inkosi ithi ngilandele. UNkulunkulu ufuna ukufisa ukuzohlangana nawe namhlanje.
We're going to have a choir now. I'm going to ask Abasha Bebandla to come. And after that, we're going to ask Miss Newlands to come up. And she's going to tell us about something and show us something.
Sicela ke abasha bebandla bazosiculela emva kwalokhu kuzofika uMiss Newlands ezokhuluma nathi.
Thank you. bani bantu abasha.
Ngiyathokoza kakhulu ukuthi namhlanje ngikwazi ukuthi ngithole ithuba ukunqoxela ngomusa kaNkulunkulu omkhulu kuthina sonke.
I am very, very thankful for the opportunity that I can talk to you, tell you about the grace of God that's for all of us.
It was 50 years ago when the truth of that verse was what I experienced.
Bekungamashumi amahlanu eminyaka adlule uma kufezeka iqiniso laleli avesi elotshwe laphayana empilweni yami.
It says, give thanks to the Lord, call on his name.
Kuthiwa bongani uJehova, nibize igama lakhe.
When I grew up in a Christian home, I didn't realize that I needed to call on his name. I thought I'm automatically a Christian because my parents are Christians.
Ngesikhathi ngikhula ngikhulela ekhayeni lokholwa, bengicabanga ukuthi kuchaza ukuthi nami sengilikholwa, angidingi uJesu ngoba abazali bami bayamakholwa.
But when our parents got the invitation for us as children to come to Caesar Bantu,
ngesikhathi abazali bethu ke sebethola isimemo sokuthi thina njengezingane zabo sizela kwaSiza Bantu,
I didn't want to come.
Mina bengathandi kuza.
I was at an age where I had other interests.
Bengiseminyakeni lapho mina ke bengineminye imicabango ukufisa kwami bengikubhekise kwenye indawo.
I was at a boarding school, and at boarding school one can learn very many terrible things.
Bengihlale esikoleni la ngibhode khona lapho ke niyazi nani ukuthi ema boarding school kufundwa imkhuba emningi.
And the teachings of my parents became less important, and what my friends taught me became more important.
Engikufundiswa abazali bami ngijike ngakushaya indiva okusemqoka kwayilokho engikubuka kubangani bami.
But I praise God that eventually my parents said, you are going to the services, and I came.
Kodwa ngiyamdumisa uNkulunkulu ukuthi abazali bami bathi kimi uyaye inkonzweni, ngeza nami.
When God speaks to a person and touches a person's heart, nobody needs to explain to you what sin is.
Uma uNkulunkulu ethinta inhliziyo yomuntu ekhuluma nawe, awumdingi umuntu ozokuhumshela, awumdingi umhumushi ozokucacisela ukuthi isono siyini.
When Andumkulu and Reverend Stegen took services for us at that time,
ngenkathi uAntomkhulu noBaba umfundisi besithathele inkonzo ngaleso sikhathi,
it was like a lightning bolt hit my heart, and all I could see was my sin and rebellion against a living God.
Lezo nkonzo zibe njengonyazi olwehla phezulu lwafike lwangishaya kwacaca ngayibona izono zami ngaba njengomuntu oyibonayo ukuthi bengimelene noNkulunkulu.
And the only thing I could do, young people, the only thing I could do was call on the name of our Lord Jesus Christ.
Bantabasha, kunye ebengakwenza bekukubiza igama lenkosu Jesu Christu.
I knew if I don't call on his name, if I don't get rid of my sin, I'm going to hell for all eternity.
Kuvela kwangicacela ukuthi uma ngalibizi leligama ngizoyesihogweni naphakade lonke.
Hell became very real.
Isihogo sivele saphila kwayinto ekhona engibonayo.
I had never heard so much about hell, but it became very real. And I knew if I leave one unconfessed sin, that's where I'm going.
Bengakaze ngizwe kakhulu noma kaningi ngesihogo. Kodwa ngaleso sikhathi kuvele kwasobala ukuthi uma ngingahlukani nesono, uma ngasivumi esihogweni la ngiya khona.
I started then to confess my sin and call on the name of the Lord.
Ngase ngiqala ke ngavuma izono zami ngabiza igama lenkosi.
I remember one night.
Ngikhumbula ngolunye usuku ebusuku.
I woke up in the night.
Ngavuka ebusuku.
And suddenly I remembered something that I had done to my mother when I was still younger.
Ngase ngikhunjuzwa enyinto engayenza kuma wami ngiseyingane encane.
I was so cheeky to her.
Bengimdelela uma wami.
And I thought, what if my mother dies and I haven't been to say sorry to her?
Kwafika ukuthi uma uke ma wami wafa ngakatholi ithuba lokuyoxolisa kuyena.
I got out of my bed and I went and I woke somebody up and I said, I have to get this right with God. God's going to judge me because of the way I treated my mother.
Ngase ngisukuma ngaphuma embedeni ngahamba ngayofuna umuntu engakhuluma naye. Ngathi uNkulunkulu uyangihlulela ngale nto engiyenze kuma. Kuzoba njani uma umake wafa ngakatholi ithuba lokukhuluma naye?
I don't doubt. Young men, young ladies, that God has spoken to most of you here.
Angabazi ukuthi nina insizwa nangaphe intombini ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nani.
And if you don't use that opportunity, maybe one day you will have that fear and realization. If I don't make my life right with the Lord Jesus, I'm going to hell.
Uma ungalisebenzisile lithuba ngolunye usuku uzoba nakho lokho ukusaba ukuthi uma ngingayilungisile lento ngizoya esihogweni.
That's why today I can praise the name of the Lord that he took me out of my sin.
Ingakho namhlanje ngikwazi ukudumisa igama lenkosi ukuthi ngikhiphile esonweni.
And he has used so many people like Antumkulu, like Bamfundisi, to help me grow in the grace of God.
UNkulunkulu usebenzise abantu abambalwa njengobaba umfundisi, njengo Antumkulu ukuze ngikhishwe ngihambe ngithole umusa kaNkulunkulu.
I praise God for my parents who said you will come to the services.
Ngiyamdumisa uNkulunkulu ngabazali bami abathe kimi uyaye enkonzweni.
But you know, when we started these services, it wasn't like this.
Kodwa ngesikhathi siqala lezi nkonzo bekungenjena.
There were very few of us, maybe 30.
Besibambalwa, mhlambe besingamashumi amathathu kuphela.
But that's how it started. Look at how many we are today.
Kuqale kanjalo. Kodwa bheka ukuthi namhlanje sibaningi kanjani.
Like God saved me, he can save you too.
Njengoba uNkulunkulu wasindisa mina, engakusindisa nawe.
Like God forgave me of my sins, you too can receive God's forgiveness.
Njengoba uNkulunkulu wangithethelela nami izono zami, nawe futhi ngakuthethelele zakho.
Do you know what a wonderful thing it is to know? I'm forgiven.
Uyazi isimanga, isimanga sento ukwazi ukuthi ngithethelelwe.
Guilt is a terrible thing. When you sit in a service and you know, yes, I've done that. That's my sin. Don't hold on to it. You can be forgiven.
Icala uhamba uthwele icala unembezone icala kuyagqilaza lokho uyazi lokho nalokho nalokho kuyavela kuwe kodwa yazi ukuthi ungathethelelwa.
So this evening we would like to show you the history of the youth services.
Namhlanje ke busuku sithanda ukunikhombisa umlando weinkonzo zabasha.
We cannot show you everything.
Angeke sikwazi ukunikhombisa konke.
Baba followed the call of God, bamfundisi.
Ubaba umfundisi ulandele ubizo lwakhe ebizwa uNkulunkulu.
Because he was faithful as one person.
Kodwa yena wathembeka njengomuntu oyedwa.
Then others came to God.
Abanye badonzeleka, badonzelwa kuNkulunkulu.
One of the first families was the Dube family.
Umndeni wokuqala kwaba umndeni wakwaDube.
And the work here at the mission began.
Umsebenzi wala emishini wasuyaqala.
Today you heard Antomkhulu telling about her experience.
Namhlanje ke nimzwile uAntomkhulu esixoxela ngahlangana nakho.
And so over the years we've had youth conferences.
Ngokuhamba kweminyaka ke besiba njalo neinkonzo zabasha.
We want to show you what it was like at the beginning until today.
Sithanda ukunikhombisa ukuthi bekunjani ekuqaleni.
We want to show you some statistics of how much has been eaten, how many people have come over these 50 years.
Sifuna ukunikhombisa izibalo zokuthi kuningi kanjani obekusetshenziswa ekudleni baningi kanjani abantu abebefika ngokuhamba kweminyaka.
So listen carefully to the whole story of 50 years.
Sicela ukuthi nibeke indlebe, nilalele kahle udaba lweminyaka yonke le yangamashumi amahlanu.
Indaba yengqungquthela yabasha kwasiza abantu yaqala eminyakeni engaphezulu kwamashumi amahlanu ngo-1948 lapho umfundisi uStekeni eseneminyaka eyishumi nantathu ezinikele enkosini. Ngo-1952 uNkulunkulu wambizela emsebenzini wakhe. Kuleso sikhathi wayeneminyaka eyishumi nesikhombisa. Washiya ikhaya lakubo. Esephothule izifundo zakhe, uNkulunkulu wambizela ukuba abe ngumvangeli kubantu bakwaZulu ngonyaka ka-1955. Yena wayeseneminyaka engamashumi amabili. Umfundisi wasebenza ngokuzikhandla, eshumayela iqiniso nokuphenduka. Engagigiyeli wayitakula imphefumulo emasangweni esihogo. Emva kweminyaka eyishumi nambili enza lo msebenzi, wazithola ekwangqengetshe ngokomoya ngoba ezizwela ukuthi wenza into engenampumelelo. Wayebona abantu bengaphenduki ngokuphelele ngezintshumayelo zakhe bebuyela ezindleleni zabo ezindala. Ukulangazelela imvuselelo kaNkulunkulu kwakhula enhlizweni kamfundisi uStekeni. Wabe sehlanganyela nebandlana lakhe lamaZulu kwamaphumulo. Bagxile ekufundeni izwi nasekuthandazeni. Umndeni wakaDube wawuyingxenye yaleli bandla. Lo mndeni wakaDube wawuhlupheka kakhulu ngoba ubaba wakhona wayegxile ophuzweni olunamandla. Umama uHilda Dube waphendula izintshumayelo zikamfundisi uStekeni. impilo yakhe yashintsha kangangokuba kwaze kwaphenduka nezingane zakhe ezimbili, indodana uJabulani nendodakazi uLidi. Kwagcina sekuphenduka nomnumzane uDube ongusokhaya. Leli bandla elincane lagcwaliswa ngumoya ongcwele ngo-1966. Phakathi kwalo kwakukhona umama uHilda Dube nendodana yakhe kanye nendodakazi yakhe eyayineminyaka eyishumi nane. Zisuka amadaka nje, lendodakazi yakhe yabonakala inogcobo olukhethekile. Nomfundisi uStekeni Mbala wakubona ngokushesha lokhu. Ngonyaka ka-1968, uLydia washiya isikole eseneminyaka eyishumi nesithupha ngoba elandela ubizo lukaNkulunkulu.
Esemusha,
when she was younger,
wathukuzizwela uNkulunkulu.
She said she feels the Lord calling her into full-time service, especially to help young people.
Kuthe ngo-1970, ngenkathi kusuka kwamaphumulo kuzoqalwa kule ndawo yakwasizabantu, uLydia wadlala indima enkulu ekuqaleni kwemishini, ikakhulukazi ezingadini zokudla, ukuze kuhlinze kwabantu ababezofuna usizo emishini. Wabamba iqhaza elikhulu ekwakheni ubudlelwano obuhle nomakhelwane bemishini. Wayekuthanda ukunakekela abantu asebekhulile, ebaxhumanisa nomfundisi uStekeni, okwagcina kwakhe kubudlelwano obuhle phakathi kwabo nemishini kuze kube manje. Ngonyaka ka-1973, uLydia wahlatshwa ukugula okukhulu. Ukusebenza kwakhe ngokuzikhandla emasimini, ukuthunga nokunakekela abantu asebekhulile wabhebhezelisa ukugula kwakhe, wagcina ngokudlula emhlabeni mhla ka-8 ku-April ngo-3 ntambama ngawo lowo nyaka. Ukufa kwakhe kwaba nomthelela omkhulu kumaKristu emhlabeni wonke jikelele nasemsebenzini kamfundisi uStekeni. Ngoba uNkulunkulu wakucacisa ngokusobala ukuthi izulu lingenwa yilaba abahamba ngendlela engumngcingo kuphela. UNkulunkulu waphinde wamvusa ekufeni emva kwamahora ambalwa ukuze aqhubeke nomsebenzi wakhe. ULydia waholwa umoya oyingcwele ukuba aqale izinkonzo zabasha. Lo mbono wawuxoxela umfundisi uStekeni.
Sister Fords, waqala ngabasha.
Sister Fords began with the young people.
Fika abamhlophe.
White people came.
Ngasemaphethelweni onyaka ka-1973, uLydia wazizwela umthwalo ngezingane ezimhlophe. Abazali bazo ababezifisela ukuba zigxile kumazini uNkulunkulu. Lokhu kuhlangana kwabo ngezimpelasonto kwakufaka izifundo zeBhayibheli nezingxoxo ngesigameko uLydia ahlangana naso ekufeni nasekubonisweni indlela engumngcingo. Nakuba kwakukhona ukugxekwa, uLydia waphikelela enesiqiniseko sokuthi kubalulekile ukuhlanganisa abantu abasha. Kuyo yonke le minyaka, iningi lalezi zingane lama okholweni laba yizinsika emsebenzini wenkosi. Ubufakazi babo kuyisibuko somsebenzi kamfundisi uStekeni kanye namandla okusebenza kukaNkulunkulu ngemvuselelo. Sekubonakele amandla angcwele alokhu kuhlangana ngezimpelasonto, izisebenzi zabe sezihlela ingqungquthela yokuqala ngonyaka ka-1974. Evikini lokuqala kwahlangana izingane ezimhlophe, kwalandela amakhalathi namandini, nezingane ezinsundu zagcina nazo sezihlanganyele emva kokucelelwa ngabazali bazo. ULydia wethula ubufakazi bakhe ngezulu nesihogo, eyihlaba ihlikiza indaba yokubandlululana ngokobuhlanga, kodwa egqugquzela ukuphenduka okupheleleyo kubantu abasha. Kuthe ngonyaka ka-1975, umfundisi uStekeni waqeqesha izisebenzi zokuqala, esebenzisa izindaba zika-City Start kanye nencwadi uhambo lomhambi kaJohn Bunyan. Ulidia wenza okufanayo kubantu abasha ebona isidingo sabo sokumoya. Ezinqunqutheleni zabasha, umfundisi uStekeni, uLidia kanye nezisebenzi babeshiyelana inkundla ngokufundisa ngezwi likaNkulunkulu. Abazali bazibonela ushintshe ezinganeni zabo ngoba zazibuya sixolise. Umsebenzi wakhula. Izingqungquthela zabasha zaqhubeka njalo uma kungamaholiday school. Nakuba kwakunezingqinamba ngezindawo zokuhlala nesimo sezulu. Konke lokho akuyinqindanga intsha ukuphinda ibuye izolalela izwi likaNkulunkulu. Ekugcineni yakhiwi auditorium ekwazi ukumumatha umthamo omkhulu. Lezi zingqunquthela zaqhubeka nokusabalala kanye nokuzuza abasha ezindaweni zonke. Ingqunquthela yabasha yaqala ngedlanzana labantu abangamashumi amathathu ngo-1974. Yakhula njengamanje imumatha abantu abaphakathi kwezinkulungwane ezine kuya kwezinhlanu ngamaholiday asebusika nawasehlobo. Ake sibheke ukukhula nokubusiseka kwalomsebenzi. Uma ubuka iminyaka engamashumi amahlanu yezingqungquthela zabasha ngokwezibalo, iyamangaza. UNkulunkulu ugcinile umsebenzi wakhe. Usiphile izinkulungwane ngezinkulungwane zamalitha kadizili ukuze silethe abantu emishini. Izinkulungwane zezithuthi kanye nabashayeli bazo. Izinkulungwane ngezinkulungwane zamakilogramu okudla. Izinkulungwane ngezinkulungwane zabantu abalungisa ukudla bapheke. Izinkulungwane ngezinkulungwane zabaphakayo. Izinkulungwane ngezinkulungwane zomatilasi bokulala. Izinkulungwane ngezinkulungwane zamalitha amanzi ashisayo nabandayo. Izinkulungwane ngezinkulungwane zamandla kagesi asebenza ihora ngehora. Izinkulungwane zezinkonzo ezakhayo. Amandla ezinkulungwane ngezinkulungwane zamahora okululeka abantwana. Izinkulungwane ngezinkulungwane zembono nezindlela zokwethula ivangeli.
Thank you.
Bongani uJehova. Nibize igama lakhe. Nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe. IziKronike zokuqala isahluko seshumi nesithupha ivesi lesishiyagalombili.
So young people, you are part of the history.
Bantu abasha niyingxenye ke manje yomlando.
You saw how many young people have attended the youth conferences over these 50 years.
Senibonile isibalo sabantu abasha abebeza la inkonzweni kule minyaka engamashumi amahlanu edlule.
And you have become part of the history of the work of Kwasiza Bantu Mission.
Manje nani ke seniyingxenye yomlando yomsebenzi owenziwayo emishini yakwasiza abantu.
So now we're going to look at what happens here at Kwasiza Bantu.
Sesobuka manje okwenzekayo la kwasiza abantu.
Yes, we have the youth conferences, but there's much, much more that happens.
Yebo, sinazo inkonzo zabasha, kodwa kukhona nokunye okuningi okwenzekayo.
And Malume is going to tell us about that.
Umalume uzosixoxela ngalokho.
Good, thank you. Thank you very much.
Siyabonga kakhulu.
All right. What we'll see now is Kwasiza Bantu Mission. You see Kwasiza Bantu Mission, and you see, now we'll look at agriculture, because I think agriculture is very important in our lives.
Sizobuka ke manje ezolimo ngoba ezolimo zibaluleke kakhulu empilweni zethu.
When Reverend Stegen came here to Kwasiza Bantu Mission,
lapho ubaba umfundisi uStekene efika la emission,
he worked himself on a tractor.
Wayesebenza yena gibela ugandaganda.
And he would plow day in day out preparing fields.
Kaningi ubelima esemasimini.
And he worked himself.
Wasebenza yena qobo lwakhe ibambele.
Young people, if you want something to grow, and something, even whatever business it is, get involved yourself.
Manje bantu abasha uma ufuna into iphumelele noma yilipi business zibambele wena.
There's one sin of seven, what they call deadly sins. There's one sin which is a problem amongst young people.
Kukhona isono esisodwa kulezi zono ezisikhombisa zokufa esiyinkinga kubantu abasha.
And that sin is laziness.
Leso sono esobuvila.
Umuntu mayevilapha awuyindawo. Futhi ungacabanga ukuthi kokulungela. Eke kukulungela. Kodwa umuntu obekezelayo akwenzayo uNkulunkulu uyabusisa.
And when a person is lazy, that person is going nowhere, and don't think you'll succeed if you're lazy. You will not.
Yabona uqala kabamfundisi eqala kholutho la amahlathi wodwa kodwa eqala namhlanje mawubuka uyamangala.
And when you look back, Reverend Stegen, starting here there was nothing, just wattle trees, but today if you look how this place has transformed, you stand amazed.
Futhi bantabasha ngizontshela into hlame ethintana nami.
I'll tell you something that's maybe pertaining to me.
Yabona mawuqala into akulula.
If you start something, it's not easy.
Ngaba nenhlanhla bekhona ubaba no aunt umkhulu yaba ngakhula phansi kwa aunt umkhulu ngoba yena ube phethe ingadi.
So I was privileged that I had older people with me, and there was also aunt umkhulu, and she was the one in charge of the gardens.
Saqale ngengadi encane.
We started with a small garden.
Futhi nami uqoba ngenza amaphutha amaningana.
And I myself did many mistakes.
Aningi mangitshala into noma sifaka umanyolo kushisa ithombe zife.
And sometimes we put fertilizer and that fertilizer damages our plants. Maybe I planted three and I put fertilizer and I damaged that plant because I didn't know.
Kaningi lalelani bantu abasha. Kaningi. Kaningi ayikanye nje. Kaningi bezethela kimi. Ngikhala njengengane encane. Bengithi ngiyahluleka.
And oftenly, not once, many a times, I cried tears like a small baby because I felt I was a failure.
Ngiyakubaba ngithi bamfundisi angazi ngiyahluleka umsebenzi ungaphezulu kwamandla ami. Ngakhala njengengane. Ngiyakuze ngikushoyo. Angikhulanga nje ukuthi wawu kwahamba yonke into yahamba kahle. Cha, kwabanzima ngiyantshela.
And I remember going to Reverend Stegen and telling him, the work is too much for me, it's just difficult, I can't, and it was difficult, I can tell you.
Kodwa, uba mfundisi, wahamba nami, ukuhamba nami nje, noma ingashongo kuningi, kwangisiza, kwakhula umphefumulo wami, nalokho engikwenzayo, naye senza naye, kwabusiseka.
And Reverend Stegen took me and go with me and vibing with him, that helped me and I could grow spiritually and even the work of my hands was blessed.
Futhi kaningi cabanga ngingane ubaba uzothi asenza 1 or 2 ahambe engishiya kodwa lokho kwangikhulisa kwangiqinisa futhi kodwa hey hamba ufuna ama answers ama into nje ingakhuli.
And sometimes when I was young, he would tell me, let's do this and this, and he leaves me, and I had to try and figure out how to do it, and that taught me, and that made me to grow, because I had to find answers and see if you've got such a disease, how do you overcome it?
And that's life.
You,
wherever you go, wherever you work, young people, you'll get problems. You'll get difficulties. But if you do it with God, and that's the key. If you do it with God, and God is in your life, that thing will help you grow. You understand?
No mangabu kuphi la ukhona, ziyoba khona ingqinamba, ziyoba khona inkinga. Kodwa uma ukwenza noNkulunkulu, uNkulunkulu yoba nawe akusiza.
Kubalelekile ukuthi izandla zethu zinesibusiso sasezulwini.
And it is very important that our hands should have that blessing from heaven.
Yabona kukhona ulwazi ukuthi uyakufunda into. God, ukuyenza is often the problem.
There is that where a person has a knowledge of doing something, but to do it practically, ikhona inkinga.
Kodwa ngizontshela imfihlakalo ntambama, anikwenzi nizobona.
But I'll tell you a secret this evening. Do this, you'll see.
Suka kulokho, uye kulokho. You need a connection.
Now, makusuka emqondweni kuye ezandleni kufanele kube khona ukuxhumana
kwawo. Ufika abaningi banamaplan, ngiyaxolisa kodwa kuzosho. Kaningi uhulumeni bazothi wawa babanamaplan, bathi zokwenza lokho imsebenzi. Mawubuka, akho lutho.
And oftenly, even with our government, they would have plans and strategies, but at the end, there's no outcome.
The only thing that works between here and here is Christ in your heart. And don't say it doesn't work. Even with white people, it does not work. If that Christ isn't in your heart, that thing which you touch won't grow.
Kodwa uma uKristu engekho enhlizweni yakho, okwenzayo akuphumeleli.
Akuphumeleli, that's the right word. Yabona, ngafundiswa umuntu waphesheya waseHolland.
I was taught by someone from overseas, Holland.
And it taught me that plants have also got a feeling.
If you
work with plants and you touch them and you hold them, those weeds, you know that that plant feels you. It feels you good. Unjanwen.
So musabenza ngeitshalo nazo zinemizwa and they can feel what kind of a person you are.
Maunolaka noma uyiphatha kabi wenza izinto ngezandla zakho ngeminwa yakho lesi lokho ukhulayo keke ukukhula kahle ngoba yakuzwa kodwa ngiphethe isigebengu.
And if you've got anger and you also treat your plants, you do things in a way that's not the right way, that's bad, that plant can feel that it's a bad person I'm dealing with.
You know, often we either go with Mamfundis, even Antunkulu, when we plant. We wouldn't plant without saying, come pray with us, that God will bless what we do.
Kaningi besithi noma sitshala, sicela uMfundisi, noma uNtomkhulu abekhona phambi ukuthi sitshale sithi, cela bathandaze uNkulunkulu abusise
sikwenzayo. Remember, it's only you that can make it work.
Kodwa khumbula, kuncike kuwena.
You know that all of us have got an opportunity.
Uyazi ukuthi sonke sinethuba.
And that's why I said, and we said to them, I'm not the only one, uMfundisi kade washo. Asiqali isikole hayi nje ngokulima for medical field, for sewing, for baking. There's so much you could do at home.
And Reverend Sigan has often said many times, let us start a school where we can teach different skills, where we can teach people about baking, about sewing, and many things that you can do at home.
Because Africa needs food. The world needs food. Food is something to have for the future.
Go by Africa lidinga ukudla. Izwe lonke lidinga ukudla ukuze sibe nekusasa siyadinga ukudla.
And if you were busy with work, coming back from school, looking after your garden or after your cows or after your chicken, if you keep busy, you'll keep from many, many evil things in your life.
Uma wena ubhizi ubuye esikoleni bese uyobheka ingadi yakho noma ubheka imfuyo yakho kube khona okwenzayo kuyokusiza lokuthi kukusindise ebubini obuningi.
Kaningi sihlupheka thina basha ngenxa yokuthi sifika ekhaya sihlala nje ngene etratini sehle sinyuka senze lokho senza lokho. That's why is another fana banjena nje. They're not busy with something. You can't go through life not doing anything.
And often we fall into temptation as young people because we come back from school and there's nothing else that we do. Maybe the boys are what they are now because they've got nothing to do.
Njengensizwe nina bafana linjena nje ekungimangala ngoba umfana uyadingeka ukuthi umzimba wakhe ajuluke. It is a must. Ungasho kanjalo. Uma ungagijimi udlala ibhola noma yini usebenza obuye ugange. Khona kusekhazini dinga ukusebenza. Aniqonde lokho.
Maybe boys are behaving like this because they don't do anything. They need to work hard so that they can sweat and they need to play soccer and do other things so that they can be able to get that thing out of their
use
blood.
Use your energies in the right thing, otherwise you'll end up doing all wrong and evil things. Use your energy for what God has given you.
Sebenzisa ke amandla akho, wasebenzisa ngendlela kuyiyona yona futhi wasebenzisela lokhu uNkulunkulu akuphele khona.
Don't think somebody else will do it for you.
Futhi ungacabanga ukuthi khona ozokwenzela khona.
Yabona basho thina mhlawumbe belunga siyashesha kuyinwele zishintshe zibe mhlophe abanye ya. Kodwa uyakwazi ukudalwa yini ezinye ikhathi lokho ukuhlupheka. Uhlupheke nokusebenza ujuluke. Zibuye zishintshe. Kodwa lokho uNkulunkulu wakudala nami ngiyambonga ukuthi kube njalo ngoba lokho kukhombisa ukuthi khona ukuhlakanipha ungenayo.
And sometimes one gets gray hairs because of working hard, but I thank God for that, because when one does that, there's something that you learn.
Futhi andiqonde sisazobona kancane ama project.
And understand this before we look at the projects.
Nami nginensizwe esebenza nami.
I've got young men that work with me.
Yabona khona ubaba la uhamba nge Land Cruiser Toyota le brown yana. Nyambona. Yeah.
There's a baba who's driving a brown Land Cruiser.
Sokela akaqedanga isikole.
That is Baba Sokela. He didn't finish school.
Kodwa mina mangifuna umuntu ozongenzela into izoenza siqonde twi. Ngazi noma ngihambile uzothembeka, ngizothatha yena. Ngoba uthembekile. Uthembekile. Yabonake kunjalo achaze ukuthi fanele ngibe ngenza izinto enkulu noma ngifunde into enkulu. Cha. Thembeka nawe la ukhona. Ufuna kuhle. That's why maNkulunkulu esigcinile. So sikhona soqala la kuzofundwa khona.
But I know if I want somebody who's going to do something exactly the way I want, I ask him because he's faithful. So it's not about education, but you need to be faithful.
You can learn something, but the best doctor is experience.
Ungafundisi into kodwa yena dokotela uyena yena umuntu osephuma entweni onolwazi lwayo.
All right. Kodwa why ukuthi sikhuluma le? Why ukuthi sinqoqele yonke le yona? Sinfisele into enhle. Yebo sinikhathi sazi ukuthi sohamba right noma sihamba left, kodwa siyamthemba futhi siyamcela uNkulunkulu ukuthi asikhole.
And why now do we tell you all about these things? It's because we want a bright future for you, want a successful future for you, and we trust the Lord that he will lead us.
The future is in your hands.
God, ikusasa lisezandleni zenu.
Whatever you do, if your heart isn't clean, if your hands aren't clean, if your mind is dirty, how can something good come out of it? That's why we preach to you.
Noma ikuphi okwenzayo uma umqondo wakho ungemsulwa inhliziyo yakho ingahlanzekile izandla zakho singahlanzekile kungaphuma kanjani okuhle na yingakho sinikeza ivangeli
sizwile busisekile lomhlaba ukuthi uJehova ube uNkulunkulu wabo. That's the secret. That's why uSatan esikoleni khisha umthandazo. That's why uSatan senfundisi sex education. Ufuna ukungcolisa la. Akuyona into yenu ukuthi nikufunde. Khona isikhathi sayona. Kodwa hayi kuyingane. Kodwa wenzani uSatan? Uyangqova esikoleni. Uyangcolisa nalo dodi. That's why izinyikhathi ubona abasha abayapha. Kodwa bazonthembisa izulu. Bazonthembisa umsebenzi. Uphi umsebenzi? Indabila asibuyele kuNkulunkulu siguqa phansi sithi baba wethu awusize.
And as we've heard, blessed is the nation whom the Lord is their God. Not the, all these other things where they want to teach you about sex education and all those things, that will not help. That's why we need to come to the Lord, bow down and say, Lord, please help us.
Okay, so what I'll do is we'll look at call it a video. If I want to explain something, we'll just pause it and then explain it to you.
All right.
Nyambona kusizabantu, okay.
Emseni, farming with grace.
Yabona bafundisa besebenza, nyambona besemasimini. Those are avocado trees which we make here. We grow our own trees, which we were taught by somebody from Israel.
Lezi zihlahla zikakota phesi ikhulisa khona lapha ekhaya.
Khona insizwa kaKhomo, that's his job, and he's doing a very good job.
There is Mr. Khomo who's working with this, and he's doing a good job. Wenza kahle.
Yeah. ningakhohlwa umhlaba bazothi amaJuda baka Israel babi amangahlaza isizwe sikhethe uNkulunkulu.
And when they tell you that the Israelites are bad, it's a lie. That's a nation chosen by God.
Thina angintshela imfihla esinayo ama hot houses nzobona sifundiswa bona futhi.
And what we've got in our hot houses, you'll see, we learn it from them.
Harvesting avocados.
Put in boxes.
These
are trees.
Green pepper, lo. Esitshayela ama hot houses yabona uma utshala green pepper ekhaya mhlawumbe kuzobe half a meter noma ngaphezulwana ukhula lawa they up to 5 meters tall. All right, bese ngazi wonke lo msebenzi sifundiswa abanye.
We didn't know about all this, other people taught us.
Spagishela u Woolworths no Checkers. U lettuce sigelo.
This is lettuce.
Spinach. Batshala imbewu. Sinendawo nase Cape Town.
So we have a place in Cape Town as well.
A mission.
A mission station, because it's a Bantu mission there.
Bafaka umquba. Umquba into phambili, umanyolo phambili.
They putting fertilizer.
Emalalane le Mpumalanga.
Got another one in Mpumalanga, Malelane.
Yabona ubamfundisi? Ubamfundisi wasifundisa. Mayeqala imishini, mayeqala indawo ezothi anizenzela nina. Ukuthi ngalokho enikwenzayo nikwazi ukuphakela imishini. Kwaba inhloso kabamfundisi ukuthi asifundise ukuthi siphaphame sisebenza ngamandla ethu onke.
And Reverend Stiggin taught us he would go into a mission station and would get them to start a project so that they can be able to sustain themselves.
Umango.
Mangoes.
Umbila wakhona. Bagaya nempupu. Yabona eMpumalanga kobe kuyashisa sitshala ulitchi. Ulitchi uthanda indawo eshisayo. Bathi ulitchi phambili uvela khona. So emishini sitshala wona manje.
So we're planting litchis in Mpumalanga because the weather there is hot.
Nangu bontshisi besitshala phakathi mathu. Otomatis. Bontshisi. Nazi ihlahla sika malitchi. La enzansi uthukela.
This is down in the valley, Thukela Makhogo.
Dragon fruit. Stop you. Yabona kwamaqoqo la enzansi, ubamfundisi waya khona kwaba wamenywa. Bekholuthu amahlathi nje ameva nje. Kodwa namhlanje seke kuyingadi eqhakazayo. Kodwa kuyathatha isikhathi, akwenzeke nje ngosuku. Ngathatha 3, 4, 5, 6 years. Omanga wakhona. Tshala no popo.
Planting popo as well.
Ngiyabona imishini seyaqhakaza. Ngiyabona nikuhle kanjani. Kukani. Bekholutho. Le Pomeroy, sesiqala inursery ukuthi sikwazi utshalela ithombe zethu.
This is Pomeroy who's starting a nursery there.
We start a nursery that we can sell to others. Now the iltata is ama orange. Ubaba Mfundisi, stop. Ngiyakhumbula sifika kwasiza abantu 1974. Ubaba Mfundisi cishe benenkomo mbili entathu bekusengwa ngezandla. Waqala wathi hayi sidinga ubisi ukuthi abantu mabeyivakashi badinga ubisi ehlama ephalishini noma etiyeni. Wakwenza lokho. Namhlanje sisenga inkomo la ku 400. Kodwa hayi ngeke kuphela lapho. Sifuna ukuhamba sifika ku 1500 mankulunkulu esigcinile.
Remember 1974 when we came, Reverend Siget had only about 3 milking cows, but today we're milking about 400 cows and we want to increase by God's grace.
All right. Kabango babo beqale 1 2 3 namhlanje kunjani.
Just imagine from those 3 cows and look what it's like today.
Lakusengwa khona.
This is where they milk the cows.
Nangu kuthuthubisi kusuka lapho kubaletha la.
So there's a truck that's transporting milk from there to here.
No yogurt. Nyabona yogurt.
Mass, yogurt.
All that stop. So, senza masi, senza yogurt.
So we do mass with yogurt.
We do yogurt. We do yogi sip.
Senda yogi sip food.
Again. Ukuthi la imishini noma nifike sibe nezinto enele. Uba mfundisi wasifundisa ukuthi singahambi sicela imali, sinenga imali. Uthi sisebenze, sebenzani. Ngalokho niyadayisa sithola imali.
So again we do all that so that when you come we've got enough to give you because he taught us not to go around for donations begging for money.
So ehating bakhona abasehating la. Sine project yakona yenyosi. Ucho elvela ku what country? Ehlahleni sikaGomo. Ucho wakhona uphambili. Udayiswa ngendlela ngenye indlela. That's why gathu bamfundisi waqala. Namhlanje sinenyosi la about 350 amabhokisi akhona ngoba mawunokhothe phe akwazi ukuthi sithela ngaphandle ukuthi inyosi zipollinate.
So we've got the bee project in Harding.
Nalo babo bela. Namhlanje bekhona yena umsebenzi wakhe lo. Nalokho ungakwenza.
You can do this as well.
Nalakwa siza abantu ke ezethu lezo.
We've got here siza abantu as well.
Tshala ke anamablomo ukuthi zibe nokudla inyosi.
To plant some flowers where they can get their food from.
Nama dam, nama hands.
Dams.
Sisiza numpagat. Baniga yabon naun kote pe. Numa snigi abakabishi itombe zakona.
So we also help the community, giving them seedlings.
Kota tiskashana, kota yatemu ugoto makelo anebet bazobe. Nempate enke.
It will take time.
Okay. Manje asibuke ekhwele nizwile ngiyayiphuza ekhwele.
Now look at ekhwele because you drink it.
La besiphola manje. Kwaba ifactory yokuqala.
That was the first factory, first plant.
It's just stop. Ku 1972 lalelani labasha.
Now listen here in 1972
koninga
There was a child who had a vision. Here at Kwasizabantu.
What how uNkulunkulu wathi lalela ke la. Yabona kwasizabantu kwakhiwa phezwe ngumncebo. A treasure, huh?
And and God said to that child, here where Kwasizabantu is built, underneath there's a treasure.
And he never said what that treasure is.
Unkulunkulu akamtshelanga ukuthi yini leyo ngcebo.
Yabona nini bantwana ningadeleli obe nibancane. Unkulunkulu ukhuluma nomntwana. Cabanga le ngane ibe no cisho no. How old was she? 14 years? No, much more. But 1972. Uyabona sengiyonivezela ukuthi le ngane ukuthi obani.
And that was in 1972, was still young. And I'll tell you who the child was.
U-Antumkhulu.
That is Antumkhulu.
Uyabona umuntu oyedwa. Oyedwa angayenza umsebenzi ungaka cabanga wena. Ngisazonibuza umbuzo nginingakahambi. Angathi ningikhumbuze. Ngisazobuza wena. Hayi umngani wakho ngizobuza wena. Kodwa cabanga 1972 uNkulunkulu wathi kukhona ingcebo la 1992 bamfundisi wathola amanzi.
And imagine one person that God can use so much, and that was in 1972 the vision was shown, and in 1992 Reverend Stephen found water.
Sinama factory amabili khona la emva kwe auditorium khona enye ngaphesheya ebusuku nizubona amalambo esithathu. It's a Cape Town.
So we've got two factories here. One just here behind the auditorium. The other one, you can see the lights from far. And then the third one is in the Western Cape.
Kodwa, it's always interesting. I'll speak in English. You know what? God never said, you know, the treasure is water. You just have to drill for it. And you'll find water. And the answer, for 20 years, I remember Ngihamba noBaba, I remember him looking and looking and looking. He never told me. But we were driving around and he said, hey, look at the sand. We can use the soil for this. After 20 years, only then God showed. You see how God is? He won't always bring to you the thing on your tray.
Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu unjani. Kusukela leso sikhathi bengihamba noBaba ngibone thawu lomhlabathi muhle. Akazangasho kodwa wayefuna ukuthi kuyikuphi lokhu.
You see, also when in our lives, we always won't get the answer straight away. God wants to see and test us, do we really want to be something and achieve something.
Nasempilweni zethu uNkulunkulu ngeke asinike njalo impendulo leso sikhathi, kodwa uzosihlola ukuthi siyabantu abakwaziyo ukuphikelela.
Isola, sebafaka isola. La kwakhiwa ifactory entsha la yesibili.
This was the new factory when it was built.
Nyambona ubaba, no abuye move. Babona, and then go back, just go back. Stop the pause, yeah, stop. Nyabona ke, Antumkhulu, ubambomvu, ubamfundisi, no Mr. Postman, we manage. Manager enkulu nansi enye futhi, ningamdelele nzwile. Hey, manager enkulu kabi. Yeah, upetha the whole, yeah, the uzothini? Operations, in other words, ukuthi effect kuhamba kanjani, kuyalunga yini, kathi umshini, kathi isebenzi, abekhona, kodwa kusiza ukuthi uzohlala ofisini, ethi hayi uNkulunkulu ungisize, uNkulunkulu akuthi kuhamba kahle yonke, athatha, hayi, phuma phandle, ngena, kuyasiza lokhu kanjani,
ngakho
ke. Okay. Just stop. Yabona abantu abasha. Umfowethu lo uvela ePitoli. Wabuya wasebenza engadini eGauteng angijalo. Noma wavakasha ka postman.
Yeah.
Yeah. Suka lapho weza la. Mayefika la uNkulunkulu semsebenzisa ukuthi ekwazi lawo ma factory. Cabanga kona into mse bambala ama factory anje la ezweni lakithi. Bambala. Ngiyantshela. Kodwa uyabona uNkulunkulu wenza kanjani? Thembeka nawe. Ungadeleli uthi hayi kuncane lokhu ngeke ngisebenze. Cha. Umhlaba unjalo. Umhlaba unjalo. Kodwa ungalandeli umhlaba, landela wena uNkulunkulu nokukhuluma kwakhe. All right. Fanele ntenge ikhwele nje.
So you must buy a kwele.
Awekho manje njengawe nokuphila.
There's no best water that is life like a kwele.
And tshela nabanye.
Tell the others as well to buy.
Bathola amanye maningi amalokhu ama price. Yep, but I'd stop. You see la ngiyabona ke leli bhodlela elincane, mawuye esikoleni uhamba nalo, ngoba alivuzi. Alvozo ngasusi cap alvozo fanele press and then uphuze iphambili leli bhodlela kumnandi mawe esikoleni cabanga uthi usesikoleni kuyashisa uphuza amanzi ay aweka njengalawo. Okay. Manje sengenza umsebenzi wakho ngiyawadlanga la mabhodlela. Just stop. Mantabash, angazi noma niyakubona ini. Yabona khona leli bhodlana encane yalibona. Iyona liqalwa kanjalo. Bhodle incane nje. Engaka. Engaka. Leyo nto ingena phakathi estofini. Futhi umezisa thola umoya oqhumisa sekuphuma ibhodlela.
So that's how the bottle starts in that format, goes into a machine. And it's blown into a bottle.
Yeah, kucabanga ukuthi khona into enjalo. All right. Nathi uNkulunkulu enza kanjalo, asilutho. Asifanele yabona manje amabhodlela aphumana.
Now it's now bottles.
Ama cap law.
Caps.
Imshini law. Cabanga ubamfundisi eqala nalutho lutho 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 kukaniki.
Imagine Reverend Stigen started from nothing.
Abana umshini wayizenzela.
See, it's all automated.
All automatic. So ba sponsorisha nama event. Nokubhukuda noma nokudlala ibhola.
So Kwele sponsors various events. Swimming events, soccer events, cleanups, where they go out to different communities. Njoba nibona kuhanjwa indawo ezahlukene, kwenziwa ama cleanup, ufundiswa abantu ukuhlanza indawo zabo.
Yabona bantu abasha mhlawumbe anikuboni kodwa mina ngiyabona ivangeli liyahamba liyahamba.
Maybe you don't see but I can see how the gospel is going.
Hazi kube khona
amazulu nibonile lapho. Lapho nibona isithombe abadlali bamaZulu iteam yonke ibifikile la basekuhanje kuyofunda beyofundisa ingane zala endaweni bebafundisa ukudlala ibhola
ngenxa ekhwele. All right.
Abantu bayivoca voca. Angelo ikole
Okay, thank you. Hi, sisibonga kakhulu.
Thank you very much.
Bantu abashe, niyabona ke manje. Ubaba waqala enalutho. One day hlambda ngenxa yakho. Khona ukuqanjwa into. Na uzothi hayi uNkulunkulu wayiqamba enhlizweni yami. Esikufisayo kube njalo.
Maybe one day through you something else can start.
Let us pray.
Must stand up.
Lord Jesus, we've seen a lot tonight. We see how Sizabantu started. Nobody dreamt or even thought how one day it will be. But today, after so many years here at the mission, 54 years, suddenly, you show us what can be done if you are there.
Kodwa namhlanje emva kwesikhathi esingangeminyaka u 54 siyasikhombisa uNkulunkulu ukuthi kungakanani khulwa nganani okungenzeka uma sinawe.
Lord Jesus, here are your children.
Nkosi uJesu nampa abantwana bakho.
You know how it is in the world today.
Siyazi Nkosi ukuthi kunjani ezweni namhlanje.
But we pray for each and every child.
Kodwa siyakhuleka Nkosi sikhulela ileyo naleyo ngane.
That they would see you and as we heard tonight accept you and follow you.
Kuba Nkosi kwangathi bangabona wena njoba sizwile kusihlwa kuba bakwamukele bakulandele.
Be with them.
Yiba kanye nabo Nkosi.
Grant them grace.
Siyacela ukuba ubaphumuse.
And Lord Jesus, it would be wonderful if each and every child can become an instrument in your hand and help our country.
Be
with us as we go into the night. Grant us the rest that we need. And Lord Jesus, thank you for everything that you've done for us. Where we see things that grow, the water that's bottled, Lord, it's only because you are there. Bless your handiwork, Lord. And keep us by your grace. We don't deserve it. But because of you and your kingdom, may it grow. Be with us into this night. Grant us the rest that we need. Amen.
Amen.